nga tukyali mu bitundu by'ebimu abazadde bakubiriziddwa okwefumiitiriza ennyo ku masomero ge balondera abaana baabwe ng'omulanga guno ogukoledda Reverend Father Joseph Muhumuza ng'ono ye Director w'essomero lya St. Kizito Nursery and Primary School ne St. Helen Vocations mu kitundu ky'e Nareyo. Father Joseph okulajana kuno akukoledde mu misa y'okuziika mukyala Joseph Muhumuza mu kigo ky'e Nareyo mu disitulikiti y'e Kakumiro mu ssaza ly'e Hoima, n'akkaatiriza nti abazadde balina okukulembeza amasomero agalina empisa, abasomesa batya Katonda n'abalina ebikozesebwa ebirungi. Father alaze obweraliikirivu nti bannannyini masomero abamu ensangi zino batandika amasomero n'ekigendererwa kimu kyokka eky'okufunamu ensimbi okusinga okuwa abayizi ebyenjigiriza eby'omutindo.
Kanda wazele kwa serera, teka sente uraba. Masomero galiba ingi, baita wana mbateku masomero garaba kongera. Niko nye incha, wabewa amali, na beba rayo msingi kukumire. Niko matagena mubi upijenje ka yege. Sinukwa, basi mamuka menena faterera, kande, tutaganye bichweka nche isumero. Tukiso ile ente okusanga, avazaire, okusanga ndo zasura mituaru, kinana milio nemu. Yese jakwa first grades, makumi asatu, makumi abiri, beto usangena second grades zilinka makumi ya ingaha, atara, zasura mituaru kinana kieni. Osanga misare mili humukura, sente zona nzikoro muri mugwasu nzigenda na bizu supposed there nko kile bagambire nyo tatanke sumira kwa magoba baitu chikaba kisembo.
Father Joseph era labudde abeesigwa okuggyawo endowooza embi n'okulekera awo okukwatirwa abalala obujjanga, agamba nti bino bintu bya nsi n'abawa amagezi okusooka okusesera ku bwakabaka bwa Katonda.
Kati bantu ba mukama leka tusabe Ruhanga tukonyere omubyona twege kugumyangana, twege kwimukyanganiza, tweyemu emitima eyokutontoroma, tweyemu emitima ya nankansinganta ku things of gaiga aina business enu akozire kinu nyowe bindemere ate ebyo ebyo nibyo bire bya evangeliki tuwuliire osasura ota kutwinganiza n'abali kanti tukozireke kara kandi ati babainganyize ekiikire kikubaire webale muno leka tugende twongere kukora tukurafurani twongere emirimo. Amina. Betu ile vyo kutotoro mamanya manya manya usingo otanza muhiru wa manya ihali manya tuwala tugende. Ili ruwaga chakura kii? Ili ruwaga kiyari kugonza nguitwena tukwatanilize hamu tukurakurane tukurakurane.